uyabonakela nenkomo zinyu polish ibheke ezintabeni inkungu ivala noma libalele izintombi zishelele emfuleni insizwa ishele intombi ziqome ngenkani sikhubu nogwaja ngezinja inyama siyidlelele entabeni mina ngizihlalele emakhaya ngizidlusela izimbuzi nezinkomo ilanga malishisa ngizihlalela ngaphansi kwesihlahla mangilambile ngikhole emthini ngizidlela ama-olitha phela mangixubha ngixubha ngelahle mangigeza ngigeza ngesaka mangigula ngiphila ngochatha nasenkandla mina bayangaza nasemsinga mina bayangaza bathi ubani lo ngithi umapholoma wena mfana ukhulumela kwasafuthi mina ngizokubamba ukhohliwe izohlangana lenediphile njengenkomo ehlanyayo ngizokugwaza ngingaboni uhlale egole alex uzenza igundwane ngizokucupha ngonophaka inyona esehlahleni ngiyithula ngehlilini hayi ngehlilini
Yeah, I said that. Get a bing, now I'm a fool. Get a cabbie, now I'm a fool.